This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni, baphulaphuli baka radio 7 to 9 a.m. Cape Pulpit. Nguvelile kambenene ke lona othetha nani. Namkelekile, namkelekile. Masithembe ukuba usuku lwenu beluluhle neveki yenu ibintle. Kodwa ke ukuba bezingekho ntle, ndiyakuthembisa ukusuka ngalo mzuzu yonke into izojika. Sizobuya kube kuhle, zonke zizobuya zibentle. As ke mphulaphuli siqhubeka ke nomxholo wethu ke, umxholo lowo othi ukholo nobabalo okanye ubabalo nokholo, faith and grace. Ekemphulaphuli, what we are doing, sizama ukuintroducer apha kwezi zinto nokusebenza kwazo njengoba zisebenza kunye, zisebenzisana ngoba kubabalo nokholo zihamba kunye. But ke sizoqhubeka ke esingena emxholweni sikwazisa. Ungandikhangela ke phaya kula macwecwe kaFacebook, ukhangele uvelile mbenene. Xa ufika ke phaya undikhangela, ungandikrweca ke bucala xa unombuzo onawo utsho ukuba, Velile, ndinalo mbuzo. Andikhange ndikuvisise kakuhle xa ubusithi, okanye kunale nto kudala ndisokolisa, akhange uthethe ngayo. Khawundiphendule ndicacisele ngoba ndiqondi kakuhle, kodwa ke ndifuna ukude ndiqonde. Ungenza ke kanjalo, ndikrweca bucala mphulaphuli. Usawuthi ke, uyawuthi ke usakundikrweca mna ke ndikuphendule. Kodwa ke njengoba sivula ke, masiqale senze kakuhle, sivule ngomthandazo ke mphulaphuli. Ukuba ngabana ke njengoba usekhaya kukhona indawo engaphathekanga kakuhle apha kwemzimbeni, ngamanye amazwi kuba uyagula, unesigulo naso, njengoba sithandaza ke mphulaphuli, uyobamba ubeke isandla sakho phaya kule ndawo igulayo, kule ndawo ebuhlungu. Xa indawo ungakwaziyo ukufikisa isandla sakho kuyo, nceda ke mphulaphuli, ucele udade okanye umntakwenu, umyeni okanye inkosikazi wakho okanye umntwana wakho okanye umzali uba akubeke isandla kule ndawo ezisithandaza. Mna ke xa ndithandaza, wena impiliso izawufika apha kuwe. Andikhathali ke noba akusosami isandla sizabe sikubambile, noba ke kuzawube kungenamntu wokubeka isandla, kungekho sandla sizabe silapho, ngenxa iba amazwi am uwava, ngenxa iba ke ndithetha ndikuthandazela, impiliso izofika kuwe. And ngalo mzuzu endithandaza ngawo uzophila. Masenze kanjalo ke mphulaphuli ukuthandaza. Bawo wethu onamandlonke, Thixo wethu ophilayo, Yehova wemikhosi, wena wawukhona emandulo umhlaba ungekabikho, wena waseka amaxesha kwindawo ngendawo, wena Yehova unganazo impazamo, wena usibeke kumakhaya ngamakhaya osibeke kuwo ngentando yakho nangenjongo yakho nange-predestination yakho. Our Father and our God, siyabulela ke bawo, siyabulela ke mzali wethu. Siyayazi uba ngabana akukho ngemisebenzi yethu okanye akukho ngenxa yokuba senze okugwenxa ukuba usibeke kula makhaya, okanye akukho ngokuba senze okuhle, kuyintando yakho, kungokuba usenzile wasidala ukwenziwa, wasebenzela futhi wasenza somelela ukuze simelane nazo imeko ngemeko esithi sihlangane nazo. Mzali wethu ke ngalo mzuzu ndithandazela bonke abaphulaphuli abangaphethekanga kakuhle emizimbeni, abagulayo. Ngalo mzuzu ke, my Father, I pray egameni likaYesu, wonke umphulaphuli ophethekeleyo emzimbeni wakhe, nokuba intloko, nokuba lizinyo, nokuba ngumqala, nokuba ngumqolo, noba sisinqe okanye imilenze, nokuba zi-organs emzimbeni wakhe, our Father and our God, ngalo mzuzu I pray for them. Thixo wethu namandla onke, ndithetha impiliso, ndiyasibona esiyana sigulo masihambe, our Father and our God, ndiyasibona nesiyana masihambe egameni likaYesu. Wonke umphulaphulo ndiphulaphuleyo ngalo mzuzu ndiyathandaza ke, my Father, mabaphile right now egameni likaYesu. Kalomzuzu akona sinye sigulo esine lungelo kubo. Esina ako nesivumelekile yukuhlala. Kalomzuzu our Father and our God in tetimpili iso ndiyabakhulula egameni lika Yesu. Pila kalomzuzu Yesu uyakuphilisa. Egameni lika Yesu. Uyaphila kalomzuzu egameni lika Yesu. Yonke inhlungu nayo mayihambe ushiye umzimba wakho. Egameni lika Yesu. Enkosi bawo ngompiliso. Enkosi Yesu. Egameni lika Yesu siyabulela bawo. Uba kubune into ungakwazi ukuyenza, qalisa kuyenza. Zijonge, ujonge le nhlungu buka duyivu bangaba nikhona na. Uyawubona ukuba ngabana sele imkile ngenxa yoba kaloku sithandazile ngoku and uThixo uyasiva iyayiva imithandazo yethu. Akalibazisike ukuva xa sithandaza simbiza usiva ngoko nangoko futhi asiphendule ngoko nangoko. Enkosi ke mphulaphula. Masingene ke phayana na mxholweni wethu esithetha ngawo. Nditheke last time xa bendi introduce nda introduce ngokholo. Ndifuna uqhubeka ke phaya ndikhwele phaka la introduction yokholo ndibese ndiqabela kwi introduction yobabalo. So njengoba ke silapha kule introduction yokholo, masijonge phaya sibe sithethe ngoThixo thixa ethexa edala athethe athi makubekho ukukhanya, ukukhanya kubekho. And xa esithi makubekho ukukhanya, akungoba ubona intlantsi, akungoba ubona into ingathi ingakhanya bese ikhuthaza uba mayibe khona ikhanye. Now, ngexesha uThixo athi makubekho ukukhanya, iBhayibhile iyasixelela kakuhle uba bekusenyanyeni kumnyama, besithokothoko sobumnyama besiphezu komhlaba, wazimoya kaThixo wabe wona ufukamile phezu kwamanzi. Now wathi uThixo makubekho ukukhanya. Now into ebalulekileyo ngula wathi uThixo. Ithi iBhayibhile ke xa isithetha nathi ithi for every word that proceeds from the mouth of God liphuma with the necessary power to accomplish it. So alikho ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo lingenamandla. Now, into yenza lamandla lukholo. Now, thina when we apply the same faith, asikholwa thina yena uThixo kungoba unguThixo. Kodwa thina xa sithetha and declaring and all these things esizenzayo, asizenzi ngoba sikholwa thina, sizenza ngoba sikholwa lo ongaphakathi kuthi. Umoya oyingcwele, sikholwa lo osiyalela uba senze ngohlobo. Sikholwa yena ubuthembekile ezweni lakho uba akalili uxoki. Akuthethayo kuyenzeka futhi athi kunjalo, kunjalo noba thina sibona ngandlela embi. Kodwa xa esithi yena kunje, siyakholwa ukuba kunje. Therefore, sitsho sithethe ke ngoku. Now, masijonge ke phaya phaya kula vesi ivesi yeshumi elinesithathu kwabaseKorinte isahluko sesesine, abaseKorinte besibini isahluko sesesine. Ithi sinawo nje ke kwaloo moya wokholo. Ngokoko kubhaliwe kwathiwa, ndakholwa kungoko ndathethayo. Nathi ke siyakholwa kungoko sithethayo nokuthetha. Sisazi ukuba lowo wayivusayo inkosi yethu, inkosi uYesu, uyakusivusa nathi ngoYesu. Asimise phambi kwakhe ndawonye nani kuba konke oko kungenxa yenu ukuze luthi ubabalo lwakuba lwandile ngabona baninzi luphuphumise umbulelo use ekuzukiseni uThixo. Now verse 13 again. Sinawo nje ke kwalowo moya wokholo. Ngokoko kubhaliwe kwathiwa, ndakholwa kungoko ndathethayo. Nathi ke siyakholwa kungoko sithethayo nokuthetha. Now, kubhaliwe kwathiwa bakholwa, okanye ndakholwa ndathetha. Now, uThixo kuqala ezibenditsho ezibenditshilo nakule veki pheleyo okanye kulomxholo kobe siwu-introducer. UThixo unguThixo wokholo. Lendo paya, I think ukuncwadi kaLuka ubandiphazami kusasa sihluko seshumi elinesibozo. Ithi yibani nokholo lukaThixo. Mini kunohlobo lokholo lukaThixo, hlobo lunjani olo? Sizawuyaphakulo paya kulancwadi yabaseRoma isahluko sesine. But before siyofika paya. Now, uhlobo olu lokholo lolu luthethayo. Lendo aye athi omnye umntu ukuve kuthi ubani onomlomo mbi xa ethetha izinto ziyenzeka. So lo mntu unokholo lustrongo but ulisebenzisa ngendlela egwenxa ngokuba uthetha izinto ezigwenxa okanye ezimbi zitsho zenzeke. Imagine xa enoqalisa athetha izinto ezilungileyo ezirayithi kungathi umlomo wakho sweet o umnandi ngoba into ayithethayo uyithetha yenzeke. Lento ke injalo yinto yabantu abanokholo. Now kubhaliwe kwathiwa ndakholo ndathetha nathi ke sinalowo moya wokholo. Nathi siyakholwa kungoko sithethayo nokuthetha. Now xa sithetha sithini? Lithini lizwe kaThixo? Nathi into ebalekileyo. Abantu bayaphazama bacinga fanuba xa kuthethwa kanje ngokholo acinga umuntu angathetha nantoni nayifunayo ivele yenzeke. Okubalulekileyo kuba lithini ilizwi likaThixo? What is God saying? What is the word of God saying? Now xa usazi le nto ithethwa lilizwi likaThixo then ube sowuthatha yona le nto ethethwa lilizwi and nawe uthethe yona. For example, lithi ilizwi ngemivumbo yakhe saphiliswa. Now when ujonga ukugula kwakho, ujonga ukugula kwakho, uqonda, okay, uthi ugqirha ngeke ndize ndiphiliswe. Then njengoba ugqirha ethetha kanje, ujonga uba uThixo uthini. Uthi uThixo, ngelithi ilizwi likaThixo ngemivumba yakhe, saphiliswa. Ubetho olwalusifanele lwaba phezu kwakhe, and so on. Now, xa ujonga le nto ujonga imeko yakho, uqonda ndiyala ukuyamkela le i-report kagqirha. I-report endizomkela yile isuka kuThixo. Utsho usithi ngemivumba yakhe ndaphiliswa. Ngoko ke asikho isigulo esinelungelo emzimbeni wam, ndiphilile. Ngeli xesha utshoyo awuyithethi loo nto ngoba intlungu okanye i-symptom semkile. Uyithetha zikhona. As uzithetha, uzithetha ngoba ukholwa into eyenziwe nguThixo. Le nto lithi lizwi uyenzile, alithi uzawuyenza. Lithi saphiliswa ngemivumba yakhe, saphiliswa. Meaning ke ngoku, wena xa uthetha le nto, you are applying it apha ebomini bakho. And as uyithetha, then the results ziye zibonakale. It comes into manifestation. Ukholo lwenza loo nto, lubiza le nto uThixo akudalele yona. Le nto uThixo ayenzileyo, ekwenzele yona. Then wena xa uyithetha, uyenza le nto uThixo ayenzileyo. Zile ibonakale apha ebomini bakho. Then kukuthetha ke oko ngokholo. Awuthethi nantoni na, but uthetha le nto uThixo ayithethayo ngobomi bakho. Le nto uThixo ayithethayo concerning you. So, nantso ke into ebalulekileyo when sithetha ngokholo nokuthetha, sithetha ngaleyo nto. Masiyojonga ke phaya kula ncwadi yabaseRoma, abaseRoma isahluko sesesine. Sawujonga, I think masiqala ukufunda phaya kula vesi, masiqale phaya kula vesi yeshumi elinesithandathu. Phaya kwabaseRoma isahluko sesesine ivesi yeshumi elinesithandathu. Ngenxa yoku, ilifa lela selukholweni ukuze libe ngokobabalo ukuze idinga liqiniseke kuyo yonke imbewu lingabi kweyasemthethweni yodwa libe nakweyaselukholweni luka Abraham ongubawo wethu sonke. Na kuna madinga siwanikezwe nguThixo, la madinga ngawo babalo, number one. Onke amadinga okanye zonke izithembiso uThixo sinikeze zona, usinikeze ngobabalo. You need to understand that. Akasinikezanga by deserving or by earning it or as a wages or as a reward. No. Usinikeze zonke izinto ezingokobabalo. Lubabalo lwakhe. Into eyenziwa lubabalo. Now, xa kulubabalo olwenze izinto luza undenza ndiphakamise izandla ndithi makabongwe yena ophilayo ngunaphakade liza undenza ndimdumise liza undenza ndixelela abanye abantu ngaye but xa kungumrholo kungokusebenza kwam ngamandla am luzondenza ndixelela abantu ngam uba jonga ukusebenza kwam jonga izandla zam into ezindenzele yona jonga imisebenzi yam jonga ukuchubeka kwam jonga ukwenzeka kwale nto kwam but xa kulubabalo akukho kwanto ikhomba kuwe yonke into ikhomba kubawo now yonke into ikhomba kuYesu. Ubabalo lwenza loo nto ngathi into ufuna ukhomba wena, ufuna ukhomba ukwenza kwakho nokuchubeka kwakho and so on. Leyo into ayizanga ngobabalo. Kodwa xa ize ngobabalo, yenza kube nodumo, kuzukise kuThixo, kube kunyuka indumiso, kudunyiswa uThixo ngenxa yemisebenzi yakhe, ngenxa yobabalo lwakhe. Na masijonge uverse 17. Njengokuba kubhaliwe kwathiwa, ndikumisele ukuba ube nguyise wentlanga ezininzi phambi koThixo awakholwayo kuye abalidlisa ubomi obadlisa ubomi abafileyo azibize izinto ezingekhoyo zingezikho na xa kuthethwa ngale nto kuthethwa ngoAbraham apha uAbraham uThixo uthembise uAbraham ekuqaleni uba uzomphunyana awunyana lowo akuzaba ngenxa yakhe ukuba imbewu kaAbraham ibe njengentlabathi ngasolwandle. Now, esawumfumana lo nyana uAbraham ukhumbula umfumene sele na 100 years uSarah na 90 years. Now, uThixo is asking and demanding uAbraham uba makanikele ngalo nyana wakhe kuphela kwamzeleyo. Now, when uAbraham eyonikela ngalo nyana, kulapho ke ngouThixo ababala khona. Now, one of the things ezenziwe ngoAbraham, Abraham recognized ba naturally bese ku impossible kuba ngafumana umntana noSarah kuba fumana umntana, but bekulubabalo lukaThixo ukuba makabe akabe uyakwazi ufumana lo mntwana. Wa understand and he knew uba xa kunguThixo wenzileyo ubuthi mandimbulale. Therefore uThixo uza kumvusa. Na khumbula apha uThixo akakavusi mntu ufileyo. Kodwa uAbraham ukholwa kuba uThixo unako ukubavusa abafileyo. Le nto ke leyo kuthiwa lukholo. This was never done before. Ithi xa ujongile uyibona impossible. Kodwa uAbraham wamkhola uThixo bunako ukubavusa abafileyo. And ekukholweni kwakhe, yenzani loo nto leyo? Yenza uThixo bangabana makamenze oba uThixo makamembe okanye uThixo ubangabana accredite kuye irashiousness. But sizobuyela ke kuleyo indawo ngelinye ixesha. Kodwa eyona nto esibonayo apha kukholo kaAbraham ekholo ubuThixo nakumvusa unyana wakhe. Now ukholo ludependa kuThixo and ukholo aludependa emandleni ethu. Alubuzi ukuba ngabana ndizoyenza kanjani. Lithi unako yena and as lusithi unako yena unikela yonke into kuye. Phulaphule masithandaze. Bawethu namandla onke Yehova ophilayo siyabulela ke ngalo elithuba nabo bonke abaphulaphula bathe baphulaphula ngalo mzuzu ke bawo ndiyathandaza fikelela ezintliziyweni zabaphulaphula bonke uphilise apho kugulwa khona Thixo wethu namandla ngukhulisa ukholo ubancede kungakholweni kwabo our Father and our God. Lord, in Jesus' mighty name, I pray. Thank you, Father, for visiting each and every family that is listening right now. Eka meni lika Yesu. Siyabulela keba unga mandla kongengeba nemfefe zako. In the mighty name of Jesus. Thank you, Father. Bapulapuli, nibenobusuko buhle. Nilale kakuhle. Stesi tibane kuleveki ezayo. Be blessed.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.